watching me live good time. Lala's hungry.
How come back at the nazi tapota?
Lala's hungry.
Asa me hungry, pizza kwangu.
Lala's hungry.
Acha shoko wewe.
Lala's hungry. Mine kula jesho langu. Lala's hungry.
How come back at the nazi tapota?
Lala's hungry.
Nalewa kwa hela yangu.
Lala's hungry.
Pungulo shauli wana we.
Nipange matumizu yangu katukule. Kwanza mepigika sija pata bure. Wakati gumelara mina amshadude. So tusuke na mipaka neche maisha dire. Maisha nye mafupi kama kimo cha joti. Bata batani tena mixa kuposti. Nakula nani liotafute nao minoti. Paso mawingo tama wimbi na boti.
Blam blam, blam to the mall. Green day done bad, seen it all. Chango chango makila mpango kukotro. Niso, ipo siku mambo ya tablo.
Oya, fuck cocaine, I sniff gun powder. Black propane, I kaza a scoba. Pop champagne, niko na real over.
Ustilete kumpe.
Nyache nini dambe. Nyache nini vimbe. Pemikelo na pokula deso langu. Wewe ni pimbi, usini pangie.
Wala zangu, hache nile good time.
Wala zangu, hauko bakati na zitafuta.
Wala zangu,
hacha mi hongi pizza kwangu.
Wala zangu,
hacha shoko wewe.
Wala zangu, mine kula jesho langu.
Wala
zangu,
hauko bakati na zitafuta.
Wala zangu,
nalewa kwa hela yangu.
Wala zangu,
pungulo shauli wana we.
You don't know my struggle. So kaa mbali ukiona na nyo shorts double double. So finally, punguza ushauri watu wana mipango. Nite humble, nite jeuri sijali na kuweka kando.
Mipango na matumizi ya pesa zangu sifagiri gambo. Hata uwe mwizi ni maisha yako sifatiri. Michango ya siku hizi mnapanga kima cha chini nyingambo. Niko mkimbizi zidola zitaji CAG.
Shut up mwana.
Kwepo wakati na hustle. Likatashi kabandana ngalau nifute jasho.
Sushi gigida kasichana sipendi unitole macho. Habari za kupangiana za kigasho mipasho. Na story za bia moja matofari mawili staki.
Weka jenge.
Takuja panga pani party after party.
Ninu nunue mabati jaki nkata.
Nipate tetenasi.
Sitaki ushauri wa kilimo cha tikitu ala mananasi.
No. Nyache nini tambe. Nyache nini vimbe. Pendikelo napokula jesho langu. Wewe ni pimbi usinipangie.
Wala zangu. Hache nile good time.
Wala zangu.
Hauko bakati na zitafuta.
Wala
zangu.
Hacha mi hongi pizza kwangu.
Wala zangu.
Hacha shoko wewe.
Wala zangu. Mine kula jesho langu.
Wala zangu.
Hauko bakati na zitafuta.
Wala
zangu.
Nalewa kwa hela yangu.
Wala zangu.
Pungulo shauli wana we.